kanyagie na slipper.
High heels na diva.
NinjaPhoenix.com.
Kila aina sneak. Wakanyagia na slippers, high heels, matimba, Nike, Adidas, kila aina sneaker kanyagia. Kariba siya biz na raia, keep distance, story weka insta. Chabidi wametulia tu, wakini liatu, niko ndani ya booth kamgu, ndani ya kiatu. Na nimepiga luku tu, sijachunglia tu, na nimeva matimba juu, na kanyagia tu. My story za upuzi na kanyagia, 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 watu zifanya wajuzi na wa kanyagia. Kanyagia, kanyagia, kome jazwa na kichuki na ku kanyagia, 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 kumwagia jina yangu chumi brazei. Kanyagia, 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 ati rumaza spreading. Brother maintain, usiamene kila kitu na somanga kwa mnete. Nikugenje, punguza kelele. Kasi necessary, tunajua story ya mkebe, ikiwa empty nani. Kiatu tembezwe kama story ya involved beef. Punguza kasheshe na wachane na showbiz. Showbiz genje niongeze manoti ndani ya pole. Wakanyagie na slippers, high heels, matimba, Nike, Adidas, kila aina sneaker kanyagia. Kariba siya biz na raia, keep distance, story weka info. Wakanyagie na slippers, high heels, matimba, Nike, Adidas, kila aina sneaker kanyagia. Kariba siya biz na raia, keep distance, story weka insta.
Unabonga sana, uchoki kuongea. Umejulikana, ukosi kwa umbea. Masikio yako kwa story za dirani tu. Macho yako na udaku kami wani ju. Ah, antena imepanda ju. Sana, nipigie katu nongia mkwanza tu. Rada, mina shugulikia yangu tu. Stevie Wanda kwa vitanda slaliangi ju. Soma story za ufala uneza kanyagia, kanyagia, kanyagia. Bado shingo za marapa mina kanyagia, kanyagia, kanyagia. Lasia niliona manyoka nika kanyagia, kanyagia, kanyagia. Dui yako atakusoma buda kanyagia, kanyagia, kanyagia. Yeah, check your rumors are spreading. Kasi udaku kwani atwezi tunga sentensi. Mdomo zao zinafunguka tuka mfereji. Kifika saa ya insights kupa mchelewi. Upelelezi na tukiongea ukweli. Mastoria zita uza bila chungi kwa mneti. So we kama upendi funga macho usicheki. Rasi mambo bana aieleweki. Kanyagia.
Music at ninjaphoenix.com.